Siphumelela kanjani
mama
siyakhuleka kodwa akulungi
siphumelela kanjani kanti siphumelela kanjani
mama
Kin is a boss.